Ngiyibuza ukuthi ekaze ngesikhathi usathatha isikali ubuke izinga lempilo yomndeni wakho ngokwenhliziyo nangokwekamoya ubonani ngakube ujabule kakhulu kumbe kuginqika ubuhlungu bodwa qede bukwenze sigeleze inyembezi usabucabanga angikubingelele ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibondo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Njengoba sike sakhuluma ngemndeni ngomndeni wakho kulezi insuku ezimbalwa ezedlule kuya ngokuya cace ukuthi umndeni perfect hayi uyinganekwane awukho uma sibuka ngokwenzeka kwezinto practicality lapha emhlabeni wona kanye lowo wakho ungo perfect ngokwawo khona unjalo kuyo yonke imizi sihlobo sami kunentuthu ethu ngqegcekeni yonke imndeni inotwayilwayo kodwa sithola ukuthi khona kunjalo uNkulunkulu uthanda ngokujulile umndeni wakho noma ngabe ukusiphi isimo amagama kana kuphimisela lokho ngokwanele ingakho wathumela uJesu ukuzofa qeda vuke ukuletha intethelelo nobusha bempilo kwilunga ngalinye lomndeni wakho kodwa nansi into mina nawe singaye emkhulekweni siye enkonzweni singabashumayeza siye sibe manzi te kodwa uthola ukuthi hayi lo muntu kombele ilunga lomndeni aliguquki kwesinye isikhathi kuba isikhathi sikaNkulunkulu noma sesikwenze ukuthi hayi ngokwesikhathi sikaNkulunkulu akwenzeki akakabi isikhathi ukuthi kwenzeke kwesinye isikhathi akwenzeki ngenxa yokuzenzisa kwethu uma ngabanga inkinga yenhliziyo yalo muntu lokho ugcina kuba ngomdlavuza onamandla ukwenza umndeni ongaba nawo lapha impilo yayo lokho ugcina kuba ngomdlavuza onamandla ukwenza umndeni ongenayo impilo uma inkambiso yethu ingahambisani namazwe swashoyo singagcina sizivimba amgwaqo ezinkulu ekuboneni uNkulunkulu esindisa ubudlana bemndeni yethu eyokuqala kwabaseKorinte 4 verse 20 ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyingezwi kepha ngamandla uJesu uqonda ukusindisa impilo yakho oqala uJesu uqonde ukukuthena akuprune njengesihlahla akulole akuthobise futhi ukuthi ngalokho akunika amandla ukuba linxusa lakhe emndenini wakho kumbe wakini ngesikhathi usondele kumuntu kusikhathi sinye izenzo nenkambiso yakho phezu kwamazwi akho kuyoletha uthando lukaKristu kulo muntu osondele kuyena ngakho yima manje ukukhuluma kunalokho yenza ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyingezwi kepha ngamandla ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje ukuyithola devotion efresh soku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077 lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu kunjalo download iapp yethu kuzo zonke lezi inkundla igama licofa lithi izwi elifresh.